about to say some real shit, nigga.
Jam on the beat.
Got him hyped.
Ukundani nani chitomori narendele Pengine hata bibi yangu na babu Bado wanajua Raisi Nyerere Uko kwa chuma chawa wapo Tena wakikungata na kuwacha na vipere Na sio machawa wa mjini Hadi mtoto wakike wanamuonea gere Men sikumbuki kama mungu shamomba utajiri Ila kanipa kwa sababu na stahiri Sara kwangu ni jambo la siri So si shangayo kini tangazo bahiri yeah. Nimetobo wa mbele mkubwa na tare Ipara na saki wa tandare Hizi sio zama za kare Muziki uko huru kama kambi ya kambare Piga muziki tumebaki wawiri Haikuwa riziki wanangu chidi na kiri My sister Angela wame mshika kiri Wambie konde gang ni jeshi la mtu mbili I'm a champion I'm your winner now Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. Champion.
Eh. Tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu kula mkono wa mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Eh. Tukashina watu mbao na mini kwa mabati Bati zote alipangia bukuku Apo mwanzoni wale mini atutopata mafanikio Walo tufagilia wakauza mafagio eh. Mtani kwa tusio Mtu aletoboa sana alitoboa sikio Chuma kimoja na lala dada na kaka Watu watupi msosi hata ukichacha Baba jambazi mtoto anajuza mtani Mama mchawi nyumbani atabaka
I'm your winner now Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. I'm the champion.
Mene Chicago.